La plupart des pays
jama'aji handen der leede duniyaru duudal wobbe mabbe fu dum hana muyoji mu wombe illa fil ajal bendu himbe lenni non kawtudi fina tawa goto laamu gotudu kan wonno hawji fi mabbe himbe be lati bibbe leedi Niger fadde himbe be enden kawre Niger wade lenni din enden jodo dakki idi kawti tariki goto di cigilorake du ko e majji no wodiri laamu fu no andi keddi to mari jama'aaje den enden sodake chaka mu en dundu woni ko bindunomi der derol andi nore
no e choddol enden jodo dade o wadiri
je rappelé que le Niger
miccintinan himbe ko leydi Niger di enden gube tati himbe mu en kawra Niger singa gubal jama'aare wonde hore hudo remobe e cagnobe kolte gubal wombe chaka chaka e gubal wombe sobbirde ittobe landan himbe no puro no kurfina chaka chaka be enden kan en goni adu wombe nyamri wadani der hore hudo ton kan fu e kolte cagnade gadda denibe sobbirde be enden gari to mabbe sey kambe du be desalanda mabbe be koja nyamri e kolte cagnade den be jaratu mu be hore hudo bendu gara to chaka chaka be enden ada landan e ko nande titta ko gidi jaratu mu ni jonde chaka gube tati de enden wontirnu duubi e duubi fadde tuba ko natude chakantaraje de enden
de siècle wala colonisation
no di goddum fereju ngon ko soddi enden sembin in jodo dade o chaka himbe be
c'est la configuration
no chakantaraje de enden tagira lati chaka mabbe ko soda endam beyda du hawto jodo dade mabbe dum sabi handen himbe Niger no bowri no andudiri dina Islam kandum garke mu illa barnu sappo e jabo waddi ko handen ko jari leedi arewa lamibe lenni duudal mu en fu tawabe der chakantaraje de enden no jeya e dina Islam ka enden jangirde du gadama nokku nokku to himbe no yowa serseraji fu no gara jangude e tefude andan
qui se rencontrait.